mutante bakubona sithanda sami kunini ngikubuka unyakazi utravela kamnani shona phansi shona phansi dlala kamnandi sithanda sami sibe umutante bakubona sithanda sami kunini ngikubuka unyakazi utravela kamnani shona phansi shona phansi dlala kamnandi
Boy is called a duck.